ministry evunanyizwa ku byobulamu wano mu Uganda eyisizza ebiragiro awamu n'ennambika ebigenda okugobererwa mifo ebyolukale mu lutalo olw'okwetangira ekirwadde eky'Ebola namutta. Ekirwadde kino ekya Ebola kigambibwa nti kyakazuulibwa mu bantu babiri wano mu Uganda, nga bombiriri bannansi ba Democratic Republic of Congo, omu akyali mulamu ajjanjabirwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago, so ng'omulala ye mufu. Ababiri bano bayingira Uganda nga 11 omwezi guno ne batuukira mu ddwaliro erimu wano mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala okujjanjabwa, kyokka omu bwe yafa n'aggyibwako sampolo oluvannyuma ekyazuuka nti yalina ekirwadde ekya Ebola. Ebiragiro ebiyisiddwa kuliko eby'abantu kinnoomu, ebifo ebikunganya abantu abangi, amasinzizo, obutale, entambula ez'olukale n'ebifo we baziika. Ebiragiro byakutandikirawo okukola oluvannyuma lw'okubikkaanyako n'akakiiko aka National Task Force on Epidemics ngako ke kakola embagirawo nga waguddewo obulwadde obw'amangu obw'amaanyi. Abantu kinnoomu balagiddwa okwetegereza abantu abalina obubonero obw'omusujja ogw'olutentezi, ekikoowukoowu ekitaggwa, okutanaka, embiro, okulumizibwa mu kifuba okutaggwa, okuvaamu omusaayi mu ngeri eyambagirawo mu buli kifo okutategeerekeka, amaaso okwengerera mu ngeri etategeerekeka, omutwe ogubobba ekisusse mu ngeri etategeerekeka, nga bano bwe bazuulwa kirungi bayite ab'ebyobulamu bunnambiro. Abantu balabuddwa obutamala gakwata ku bantu abalina obubonero obwo, obutabasemberera, okunaaba mu ngalo ate nga bakozesa sabbuuni n'ebirala ebinaaba engalo, okwewala okukwatagana mu ngalo wamu n'okuwangana obufuba, ssaako okumala ganywegeragana n'abantu be batabadde nabo. Ebiragiro ebirala abantu balabuddwa obutamala gakwata mu mazzi n'omusaayi nga tebambadde byetangira, okukuuma ebifo we bawangaalira nga biyonjo n'ebirala. Okwegendereza ebifo ebikunganya abantu abangi mu ngeri y'omujjuzo, gamba ng'ebisaawe, amasinzizo, emikolo egy'enjawulo, okuziika n'ebirala bwe kibanga tekisobose okuba abeegendereza nga bali mu bifo ebyo ne mu mikolo egyo gyonna. Gavumenti ya Uganda egamba nti okutegeka emikolo kaakati bage kya kusooka kutegeezaako olukiiko lwa disitulikiti oluvunaanyizibwa ku kulwanyisa obulwadde buno oba ministule y'ebyobulamu oba avunaanyizibwa ku byobulamu mu kitundu. Gavumenti ya Uganda egamba nti kaakano tebakkiriza abantu basukka 20 kugabana kaabuyonjo emu, so ng'okutegeka emikolo walina okubaawo obuuma obukebera ebbugu mu temperature gun n'okuwandiisa abantu bonna abayingira mu kifo okusobola okubalondoola singa wabaawo embeera enkambwe ezuddwa. Mu butale n'amasinzizo balina okuddamu okuteekawo ebifo awanaabirwa engalo ne sabbuuni ng'abantu tebannayingira, nga bwe gwali ku lumiima mawuggwe okubunyisa obubaka obukwata ku Ebola mu kifo n'engeri y'okubwetangiramu, okuggula enzigi n'amadirisa gonna mu kiseera eky'okusaba, okuwa amabanga okuva ku buli muntu n'okwewala okukwatagana mu ngalo yadde okukwata ku basaba. Abali mu ntambula ez'olukale okuli taxi, boda boda, bus, ebidyeri n'amaato, obuyonjo kiteereddwako nnyo essira okubunyisa obubaka obukwata ku Ebola ku stage mu lulimi olutegeerebwa abantu wamu ne mu lulimi Olungereza, okwewala okuvuga abantu abalina obubonero obw'obulwadde buno n'ebirala. Wabula abasawo mu kibiina ekibataba ekya Uganda Medical Association baagala ministry y'ebyobulamu eyongere okusomesa n'abasawo bennyini ku ngeri y'okwetangiramu ekirwadde ekya Ebola n'okuteekawo ebikozesebwa ebimala okutangira ekirwadde kino okusaabaana abasawo nga bajjanjaba. Dr. Mark Muyanga ayogerera ekibiina ky'abasawo agambye nti mu kiseera nga kino basoomoozebwa olw'ebikozesebwa okubaggwako amangu.
Ebiseera ebisinga obungi tebikola kite bimala, gloves zikugwako, olumu bambi oyinza okwesanga nga okutte ku mulwadde mu kupapa kuna aze aziira akola ki teyeetegeera, omukutteko toyina gloves zaaweddewo, ebiddirira nawe kuteeka mu ki mu isolation. So omulanga gwe tukubira gavumenti engeri gye tutegedde nti ekirwadde kino weekiri era nti ekirwadde kino w'okifuna eky'Ebola kyasezizza okufa kumpi zisukka mu 9 ku 10. Tusaba gavumenti ebikozesebwa ekole ki ebiteeke mu malwaliro, protective equipment, twogera ku gloves, twogera ku masks.
Dr. Mark Muyanga asabye abasawo okwongera okufaayo okuyiga ku nkwata y'obulwadde baleme okubusaasaanya ate mu balwadde abalala.
Naye nga w'otegedde abantu bayinza okugamba omu n'atakola ki n'atasaayo ebirowoozo oba mutima n'amisinga information eyo. So sijja kwogerera buli musawo ngambe nti yakoze ki kyategedde, naye nga ne tuba tusoma okufuuka abasawo bino ebintu babitusomesa time and again, infection prevention and control, nti woba otegedde nti Ebola weeri, first of all omulwadde wajja emergency tupapa kugenda mugwirako mukwatakwata, no, put on your gloves, teekako any other protective wear, teekako mask, sooka obuuze ki ekigenda maaso nga tonnamukwatako.